Şeytan bir oyun. Wa watu walisi wezi kutoboa ata sekunde moja. Madui walichimba kaburi dakika moja. Boza sanda waliketi chini watunge hoja. Fundi jeneza na kata mbawa provide order. Nafsi lijikongoja, ndani alisali moja. Tiketi za uwai wangu zote zilikuwa sold out. Mungu akantoa hofu, nilipojia uoga. Kasema inuka simama tembea, weli soja. Dunia liniacha uchi, na ronu suka puti. Wana walinikimbia leba kia simkumbuki. Nikona tumamruki, akikisha watu anokuzunguka kwenye maisha kwa wakuzunguki. So kila udongo neza faa kwa kilimo. Asante baba kwa lo wabariki na minimo. Meni kunguta mavumbi, umenisafisha miguu, umenipandisha majuu, umeniketisha na kuu.
Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Mana niko tuli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wananione usuda shabaya yao mbaya. Tajema mbameni funika kure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. You got me where you got me, Papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall.